watch out, man. Nick, they touch it. You don't know. Mbaga, yo.
Do me la gente.
Touch, touch.
The goddamn killer.
Tuna, tuna.
Hey, I'm here say, welcome to my Instagram page. Superstar Dooley, come on, Nicolas Cage. I never lose, I never change, I never age. Nipo ringi, nipo hoi, nipo gay.
Bage!
Mini Dar es Salaamian. Toto Kariakodo, melamente jambazi. Kilimanjaro na Chuganian. Uko pia ni hombu, njuhindo maka.
Nilisha sota kwa migu. Jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu. R.I.P. Baba Ruge Mutahaba. Kaifunga nja.
Touch ita watu wote kwenye jiji. Pop champagne, baba imebidi. Ita toto dogo dogo toto migi.
Leo na furaha, leo na furaha.
Ase touch ita watu wote kwenye jiji. Pop champagne, baba imebidi. Ita toto dogo dogo toto migi.
Leo na furaha, leo na furaha.
Eyo machizi wata one.
Superstar
Duli size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ikwa nan.
Superstar
Aha.
Superstar
Mbake. Eyo machizi
Superstar toka Kilwa Road ya kuna lami. Kabla lichiwani kumpa kajala majani. Baa zote masaki ya pota bata kuna nyani.
Tuna wicha siku zote na Roza Umbara. Roza Umbara. Roza Umbara.
Wakalo mshiru yoto liza lango la jiji. Niki pata chochote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikani jua niko zangu angani.
Kama siku Dubai basi niko Mareka.
Tapita watu wote kwenye jiji. Pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo na furaha, leo na furaha.
Ase touch ita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo na furaha, leo na furaha.
Eyo machizi wata one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ikwa nan.
Superstar
Aha.
Superstar
Mbake. Eyo machizi wata one.
Superstar
Julie size number one.
Superstar
Tabuki kambo na ikwa nan.
Superstar
Aha.
Superstar
Aha.
Superstar
Watch out wano.
Superstar
Boxing Promotion.